Ebyongo bitadde kubali omubaka wa president mu kibuga Masaka Ahmad Washaki alagidde abakwatibwako ku nteekateeka ya Parish Development Model mu kibuga Masaka okutandika okununula ensimbi ezaawolebwa abantu mu nteekateeka n'ekyagaanya okuzizza okulabanga n'abantu abalala basobola okuziganyulwamu. Ekiragiro kino akiyisirizza Kijjabwe Emmy Rehabilitation Center bw'abadde asisinkanye bassentebe ba zissaako ez'emiruka 25 egikola ekibuga Masaka.
Tumara okufuna sente abazeewoze tuziryabuli batuuze bannange tutuuse ku stage ey'okusasula sente. Basako leaders saagala mwekwase, saagala muteekewo ensonga mwate bwempulidde nti mwakasolooza miliyoni 5.8 zempuniikirize kuivi sikubyena munga kubanga esente eza round yasooka bwali obuwumbi 2 ne miliyoni 10.5 kati mwali badde mungamba sako yekyabakuza yeesolozezaako 5 eyekirimya 3 kati awunali badde nkuba munga tugende tuddeyo tugamba abantu bonna abafuna sente ku mulundi ogwasooka basasule sente.
Abamu ku bassentebe ba ssaako ez'emiruka mu kibuga Masaka bawadde ensonga ezibalemesa okununula ensimbi za gavumenti.
Omuntu yeekweka mu kubeera ow'NRM ennyo ati n'ayagala ayonoone pulogulaamu ya gavumenti. Amasimu ne gakubirwa ng'akulagira bulagizi oli owe muntu gw'alowooza sente. Waliyo abantu abalina endowooza nti sente zaakuwa kale emu yokka.
Mbadde nsaba buyambi olagire poliisi bwe tutwalayo okwemulugunya kwaffe bakukoleko kikosa ffe. Abantu ne balowooza nti ffe tukozesa abafera abo okubba ki abantu.
Nze Kalyango Dennis Munanira, ssentebe w'omuluka gw'ekimaanya. Twakyusa akakiiko kubanga akakiiko akaaliko mu kusooka kaali kakola ebintu mu ngeri yaako sente zaagabwa ku kyalo kimu era omuluka gw'ekimaanya olw'okubanga tetunnakola likavale sente zaagabwa ku kyalo kimu ezisinga olw'akakiiko akaaliko awo kenyini akaagaanya okusayininga ku ki akaagaanya okusayininga ku akawunti sente zizideko kubanga be bamanyira abantu be baawa sente.